TK Mills.
Forget to rise. Yeah. Temptation.
Heartbeat Records.
Mwari wangu masabisa masisa pandiri. Vanessa ndo pangwene zipiki. Na babo naneni ava najiri. Ameno hiki mosha kutini nini nembi.
Kani oh baba.
Kana mani taza musa choke. Nekuti mkango choke na parada.
Baba.
Engi wa joka nitea. Panuda kuwana neje para.
Kani oh baba.
Kana mani taza
Baba,
vengi vajoka nditea, vanoda kuona nijipara.